ZWAP.com.
Oh baby, izwi lakho liwulozo lendlebenza. Ngoba wena uma ukhuluma inhliziyo yadamela. Wotali nguwe, imizwa yami uyayiphakela. You make me wanna fall in love again and again. Wotali ngiyajabula. It's you for me and me for you, yeah.
ZWAP.com.